Skwana chambi, skwana dem, skwana fem, skwa kwa game, wili kwa mungu tuna ibada. Here I am, kuna bambi, kuna name, kuna gems, and still I gotta go fucking harder. Ibada, doma lezi, miro kuzwa fem, kaletana sazika ni ibada. E baba, mi redemption mode, sige kia makini kute kwenye ibada. Yeah baba, nimsikiza king since I was in school, I'm the king and dad. Yeah baba, his bars, bars, kianza cheza nazo kabla kamidundo, kabla sige mjua. Yeah baba, then guess what, I never left underground mode. Lianza juu ira mizizi chini ikomo. I'm too real man, I'm too safi na tengeneza safety nje kwenye safi.
Uyole mstari wa kumi na sita unaofungua wa verse. Heavenly Father, please shush your mess. Mstari wa pili nkusu mungu, wa tatu ni testimony. Majabi ya fimbio Musa kwenye Bible verse. My brain is my spinal cord, walking as a team. My spirit is a team leader from another realm. Mind iko faster kama nuru, soli wagu catch the beam. Yamkini nenda na mida, haupotezu kini swim. Nenda juu, umbali mrefu kutoka usawa wa bahari. I see the view, I document kwenye hii mistari. Mnaujo ukweli utawokoa, uongo do mnaupathamani. Ila ukweli ujawai kuboa, mwisho na vikwaga tajeka. Nene na problems but a bitch and uno. Balia kwa hapa, kesho naweza kuwa pale. Who knows? Sita au tisa wanavyo wewe, that's how you know. Na hunda ule mstari wa kumi na sita unaumaliza tungo.
I fell in love, shit, you know, but it way. Every day I turn it up, nigga think it already paid. Feeling good with this music and everything. Another day of making up and like never did. On my way, telling myself I'm okay. Better days na kona. Ushone watu wana bang, wana mengi sana. Sakafuni ndo mbio zinakwama. Na uko kunguni wamezidi kwa wengi. Wengine mamluki ndo manatokyo pambongo hawa bebe key. Wengine hii rap ni nyumbani soto baby key. Wanaulizaga mbona uchani wa studio mini jasusi. So wanachagua ni uchune au ni bebe G. Bebe G, you know the energy. Tatani mikuni ni na drills, feel I'm running deep. In case you don't know who's the hiding in the hide and seek. It's a Kelvin Scott plumbing, come and have a seat.
Star moja sina na ituwa star malaya. Wanaposhindo fika ndo maskani. Pa mimi juu ya milima ya imalaya. Napanda shuka kusabu tachoka wewe. Nenene never wezi sikia nasema I'm tired. Sina hizo mwingine wengine nyingine pengine. Masta hizo mamba na itoka la Jeremiah. Kama utotaka ubaya kila pigo utakwa waya. Na mocha na makava mnole laya. Kidani nabatisha na rudi aga tena. Paka kwa mija dala yenu mipateza kutosha hizo fema. Bona baro amjasema. Ndo kwanza znani mwagikia neema. Kwenu breaking news kwangu jamba jema. Ni prosolena. Ni msaka tongi snaga zedi soza mato zinye hema. Cheche na tema. Vicheche file tama pepe na becha kwa dialema. Hainaga kuhema kabla shimwali ya tema. Tulitoka maskani tukajipeleka kwa mta. Tukiamini hanzo zetu zita tupa double earth. Na manisha Rolls Royce cars na michepa. Kani hasla mwenzangu siate single tuanze tufa. Leia jana soja leo kipitwa ina marejeo. Mavimeo tayapata ukishi maisha kwa video. Sura ikona mingi ngeo na zigu ya fekeo. Maendeleo na mabieo nikona yo falme la kileo.
Naifiki nipa eo na yambia later. Next later ni aim inafatia paper. Na uchungu na game kani mepitia labor. Usimuamisha alie lala mka ushie neighbor. Bado ni naganga kamulize saber. Mana ya manondo kwa kingereza saber. She don't wanna be saved, mbono nataka save her. Nimeshikilia kiuno mchezo kwa safe hands. Yeah, let's rap now. Tukiongelea kushana mini saidi ya jamen. Kwa unasiezi ya chanash down. Let's rap now, najifanya tough now. Sikuwa ni kwenye top 10, we usi unawa let down. Let's rap now, nimetokea future. Nilikuona kwenye past life na kofia ya top clown. Let's rap now, na bado nkakuchana. Ukaikimbili ya crown na ukashirwa ku run town. Kichwani weka akiba, king ni mina Ali. kings ulikuwa ni queen kama mina ali mean ama simchangani woli shika zali walikuweka cloud 9 wakakushusha chali shule nilikuwa na A's na B kali uu ni ugonvi wa bars sio B kali we the best kama slogan ya D kali sumia teja yanga mango nini vitalis yeah na ini vitalis na kulipua ninavyotaka bila kukuta arif rudi studio kani jibu ni kulipue arif niko loaded ka professor ya ni mapinduza alis